stari anitibishe mapenzi yako magumu sana dawa ya kuniponesha ni kukuona wewe Neno nilio kufanya kwa vile niko na wewe tupendane Shamsae penzi rudi nyumbani mimi na wewe hatuna makosa na kuomba nalienda hata kwa daktari anitibishe mapenzi yako magumu sana Kuniponesha ni kukuona wewe Kweli shamsa wangu we
Unipe moyo wako
Maisha yangu yote
Mkononi mwako
Raha yangu yote
Kama unafurahi
Tabu yangu yote
Remember where you got it first. www.djericom.com